Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemisari sappo e jenay lewru zanvie jenay yamde sokinder maison de la presse Bamako njottino nodo kabaruji du moro yigalo. Dedde humnide kabaru roobe le wombe le kire duuji di wattu jono be be kadjar yero mabbe wombe tobe tinno kokke nokkuli do kani remte. Ko han lata darnde amiren kanya fa yotto yimbel andambe kabaru final tawano basiji kani sakirede dum won faana botumo fedde de noddete médiateur de la république watno le ndedo yontere. Wattu jono projet kesso bangi be noddiri do ri ko was o do projet faabe yotto yelahno be kani faabirade ko han na nairade bangal demal le le el ngodde le le fol sediawo ngol leedi mali ndido ana le hen di won sembe kabaru jidi men jogino do betande bi bismillah modon e hadate. No jire won to boggi jabde to Umar Waygalo jodi do microji di do faabe jotto yalla hono robel be kani hebir nokkule do kani remde le leedi meden di dum won faanda botu puddo Kenya le leedi meden di ko yaata hejaabe robel e chapanto to an gonno le o do botu ko wona honi faana mudu fa robel be keba leedi le kire duuji di fa yalla hono kani yironirde kanyu en do demal mudu kanyu fa ko nayri bangal kebe mudu en lanni o do botu yo fedde noddita appe kam wonde le leedi meden di Mamadou Samaseku
ngal do kortal latudum sababu rewbe kreduji micintina lam ko be kabaru sarewul sambino wul be keba sapo e joyi li temedere nukuji remetedi sabi ngul do sarewul fa do gonden do mun cenaka hore num siti madame nyakate gundo kamisugo hore jo fedde rewbe kreduji ledindi lulurde fenafer
aujourd'hui les femmes ne
hande rewbe anda wide won pelle kunchanoji hore nukule to be demata juinaadi le gelle de le kofo odo rewbe won darnde ko hertana nga abada rewbe be noddaka so koyde mu en watta e golle o pelle wodde de andana fi hunde bangal demal woni ko be noddi dum sabi so mi landin odo formation fami kompintina rewbe ngombe le kriduji
information o famrudal
goto horebe apikam isa tugo politi huani jati ko rewbe be kinike odo kabaro denno o darrabe fa hande be dorade yakawere
cette loi qui a été votée
naaru bangal odo sariya kunchano hore lidi imma daraji ngadadi bangal mudon di anata e bawno wadde ko buri dum miden mili odo jooda hala yo wattu iture dati ngaroji latan sababu gollirde no wodiri odo sariya yalla mine keba nabude yeso demal lidi amendi
fedde dental rewbe kriduji leedindi fenafer holtivide jingani sanne lingal do kortal kabaruji mabedi yalla rewbe be nambawa nawtrade nukuji ndemetedi denno nagikani ko ratako
dido kabaruji fanba hebe do beme amme ande to dum so ngabbi do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani. Kanko premier ministre Seggel so gel ko kala may gaw wi le ko warta ko be jottoti yalla hono be kani dernier des procureurs kesso dum procureur mo noddir spécial de la république kando hagude ko nayri bangal yurko yurko ko nayri bangal andam be kabar sariyaji kambi hisa jewi yo dum hunde nafore sanne sabide wattu jono yurko yurko an mawni sanne le leedi malindi non ta wattu so lamu o heba yotto yodo han yotta do kedde mo kanko noddir maître Ismaila yoro dikko ko mo sifi do hen do faccitango Ali Sisi
hunde fu ko wodani imma daraji bangal habude yurku yurku nadu nyande bonde le leede amendi procureur goto cubeteedo warta fa hinno kolle majjum arande procureur kabo yurku yurku le leede amendi Bamako sigaso kan segutam wodan procureur goto ngoro tawede Bamako do kan warta hinnaade golleji fu ko nawri habude yurku yurku le leede amendi mangal mudum fu min doman tafonka sariya wol ngaro juindemo o fami anda hoto kaddi darne mako haadata du e hunde mojjone so ji hande cuudi de koliji wala cuudi de gotoroji jogi de kaaki gollirdi ana fandi laawi wala sabi ko yoga e malinkobe kanyu en tan panti jawdi fuko malinkobe million noga e go'o handi do wana hunde jabentene
do kabaru bi puddata do mi halni on ko nayri bangal darnde amiren kanya fa yotto yimbel fina tawa en no be kan sakirade basiji li nokko fedde surore do wonde noddata médiateur de la république be ngadi botu mabbe le yontere jabbe non de do Bamako do le de do yontere wattu jono be kolliti hono kabaruji mabbe de ngorri wakande be kollitan non de do hono yimbel amiren kanya fa yotto yo hejaba kabaru fina tawa e inde andite en fan gonno ton hono worri Ali Sisi Mamadou Samaseku
madame Sanugo Aminata Malli woni dewrinti nawo e do inde leydi ndi holti wiide ngal do kawrtal latu sababu sinyongol talkuru hakunde amari embe e gullirde makko beedi wiide ngal do gullidal latuke sababu timminde fitnaaji kewdi le leydi ndi
la collaboration concerne
gullidal hakune kejaabe li leydi amendi le inde chubado fa wada surore e inde mali kan yimbel kuma ni be finatawa le leydi amendi latuke sababu hunchande hore tiddalaji fa heewi de janyeli di hunchande hore foda mi fode mo gollirdi ngado surore le inde mali yubbi odo golle latuke sababu na wala dun yeso san
ko warata chapana jeegomo hejabe lamuji tawangal soona kidal ngari ngal do kartal didobal sane sherif alfa be gote saibe tumbutu hulti nafaka mo jogi darande sahibe ele jogala basiji
les autorités yimbel kumani be fina tawa darne mudum ana momni sanne hakkune yimbe be yimbel kedetebe dum to moktudo golidal ana hakkune paadi o kanye kejabe lamu o do dum ana yafina kulle faahi
ngarbe hawrude e batu o dardi kanko deurintinowo leydi ndi tinnaade hunchande hore kala ko hawra e dum mudum buru fuf juktita gol golidal hakkunde gollirde deurintinowo leydi ndi hejabe lamuji fina tawadi
leydi el sappo tati gonde le fedde sedia wonde leydi mali ndi do ana le hen wattu jono kanyen gonde banginde projet kesmo noddiri ricoaz o do projet fab yoto helon be kan subirade maro hanugo fewtude wattu jono konayri bangal kebal be yewduno be kan fewtude no wattu wonde weltrad le fol sahengel holitame do do projet yimbe le hewbe kanyen gonde le hen boto wadi do bomoko do le ndedo yontere fa kebe famtar ke e mamadou samaseku
ndedo dabare latto sababu timminde nawtorugul maro tiagal leydi beedari dun dun demal maro li mari beeda yirwude no holitiri docteur Modibou Silla horejo IER
actuellement hande mide miliso odo projet ka hibi lawul min kebam beedude fa tonngaaji jeegom na tonngaaji jeegom e feccere ko hebete ele demal amengal mi kuncha dum yaade fa tonngaaji jiddidu yalla demobe kanyum en du ana heba yeyude ko fawoto do hen ko
dum jangole hore le lifu lede de kanjum le leedi ndi kabaru ricoas jaati jaabuji teraji gorudi bangal waytar wakati e wi kanko Modibo Keita ministre kumni do demal
aider les agriculteurs à mettre
fabane demobe yalla ana heba juinde pelle ngoroji wolude be haybude nokkule to be demata kan wadude e mudum ndiyam yalla e be keba fewre waytagol wakati o le nokkule mabbe de yo hune hasindinaane san so dum latike du dum latto sababu yepude wadde golleji goddi pabutoji kebe mabbe
d'autres activités économiques
odo projet demal maro mo leedi mali woni yubno golleji mudun e le korata ko hunchande hore le ledde sappo iri godde sahel ngel
ko nayri bangal fina tawabe bi dum fuddita hakkunde leedi mali ndi kanye leedi ko duwar miccitedem wiide concert ngaji kanye fa yottu yembreji ko heewi darnama tiagal ko soldat sen chapande nayo en janoyom leedi ko duwar ni nangale leedi mali ndi dum latino ki sababu du so yoga bi be leedi bindi mettindiri wattu jono o sanne dum won leedi ko duwar ni kanye e leedi mali ndi wattu jono hon ummini be kabaru fina tawabe bi hiibe fu be ngara nangindir leedi de fa yelon be kare yowtirade be jokkitiro du hono ko wodno arande hakkunde mabbe ko kedde mo kanko noddite Adama Traore yo kanko lamis fedde fedde amande le leedi meden di
miden kani wande ko min bayi fu yalla su hande bittike hunde fu ko ardinta leedi amendi yoppe yeso min pami jonga wiide nangondirgol kanye goto mako ana hakkune finatawaji amen min gada imadaraji min jotto yimbele be dum wodani mi kaltani artiste en urbe leedi Cote d'Ivoire kanyum en du wada ko wayi fu yalla miden keba bawde landinde kulle ko wawi rentinde en kono sus kanyum wino jimo leedi mali goto wara wada concert Abidjan to Timor yontere bittide
yotere men no dirtende zoom de wattu jona en jaran ley dum woni yambereji di fa yotto so yenge jana gadle nokkule de ko nayri bangal kurtunguje lamburuje ko nande mudun ngebe wobbe anton jottotun Ousmane Niali Bouli tawe no Dakar
ana wawi tawe o med innande inde ngebe noddirtebe bamarankore boyoro janjeliw don ngebe yurobe de woddi ebe garda e moto ngaji na e koyde watti yog atawan goto goto watti yogodu atawan ebe kewi ebe darta yengeji do godi kurtunguji na lamburuji sini be jottike le onno kube ngebe be noddaka ayi anandara tatteji fu sini be jin noddado ana jabbo e poda saye mudun ebe kalde mudun halaji beldi landade dun yalla dun kurtunguna dun lamburu sini be kebe jabu tan ɓe darta inde jon yange o na homo kurtugo mum waɗi sini ɓe keɓi faamu ɓe ŋeɓe ɓe noddaka ɓatto DJ o darta giɗɗiraku ɓe gaɗan ɗum yalana yafana ɓe heɓude haala nangude micro caggal ɗum ɓelani ɗo fa gasa pati ɓe mbofa wattude kalisi hokkete o sarɗi ɓe ŋeɓe ɓe noddaka dartan faamu fu fadde muɓen tewtude ko keɓa hay wona noon ŋeɓe si woɓɓe kasen ɓe noddaka gon ɓen a tawan faamu fu tewtata no keɓi fu non noddirta jon yange a tawan wattu yoga mo yettore mum mayga e noddira ɗum jara na biyeteɗo gindo e mbiya ɗum kuliwali timmode e yenge ɓe gara ɓe pooɗa saya jomum wiide kina ɓe dokke kalisi faɓe keɓa ɓe kowata a wiyan hon an noddunoɓe yenge ma
ɗiɗo kabaruji ɗo kadde ten bete hande min jooti on sanne kabaruji ɗi foɗo mbawi heɓdude dow beme ame annde to so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org numu jiiro kañum woni to ɓoggui jamɗe to Oumar Waygalo kañum jooɗiɗo micro ji ɗiɗo fande fade jeeye feno konnaji ɗeɗono seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu yewtere meɗen nde waran yewade ko nayri bangal yello hono neɗɗo wawi wadde fa wawa iblisa muɗum saabi de yimɓe woɓɓe anto a tawan so bilama ko keeɓi fo kalan so bilamu do a tawan hakkillaji ɗi bittan feewi anda feewi ko wartata caggal iblisa o ɗum ne neɗɗan hani wattande hoore muɗum hakkille sanne fati bile wakkati furdu moƴƴa e muɗum hono woni Mamadou Sama Sekou
adama kone yusufa jokkolle donno mobile sutrama bamako wara duuɓi capantati o hultiwiide mo jogiti ellaji waltinde hakkille